tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante tukpoke janaka fandu hal Mamadou Sama Sibou jam wali sakrabe hedibe. Kanan ko be lede Mali Burkina e Niger ci ni talkul lollirnu lipta ko gourma bangal mudan kede to dunke en le journal meden. Rewbe ardibe urbe region ngaji dim bitudira haklaji do kabaru jam e dewral yu bangal kawrutal la mbenti do bal la scenario yontere humininde dewral bibe leydi ndi. To jalla koroji namana mbien tew ciukalel irado woni irtado le birle mabbe nyande asferande do bonondam ben imini hala de nagule birle de di ngoni seme kabaruji amen hande beten 30/10/2023 bismillah sakrabe. Leɗɗe Mali Burkina e Niger joini fedde en ben leɗɗe Sahel lulirde AES adribe deɗo leɗɗe ɗe ciini tal kurul ptaku gourma bangal darnade ben denagu jamare ɗiɗo nokkuji ɗi Moussa Mali Sokko mon ko heɓani bangal muɗi keɗo fostango sita sidibe e Alsisi.
Lewi horeɓe fedde noddirtene Timbuktu Institut Africain dokkodirgo juuɗe ɗe leɗɗe tati liwde mangal paɗe leri France yo hunde lobbere non. Lewi Bakary Samb dokkodirgo juuɗe ɗe leɗɗe tati ana hollitita VG5 Sahel haala muɗum timmi.
Ces trois pays dans le
ɗeɗo leɗɗe tati kaali sariya tan woni ko windi immadaraji muɗum en fa haɓa guuɓe jihadin koɓele lefol sahel ngel. Ham kasen ka soldats en leydi Niger Burkina ana wawi faɓade mangal paɗe en leydi amen ndi oɗo charti moɓe noddiri lipta ko gourma yo hunde tekkunde sanne. Hono makko ana le fedde no ɓe noddirta autant le toɓɓere muɗum joyoɓo ɗo e fuɗɗore dental gongal ngal mi mbawi noddirde
G3 Sahel qui se dessine.
Lewi kanko tewto noddirteɗo golojara o dabiri fiyaɗo to ɗe leɗɗe tati lamat hannen to lam hakkudirejo yo hunde lobbere non.
Nafamu ɗum ana momni sanne juuɗe leydi amen ndi saabi Mali ana wondi fewde haɓo nawgo fewde terroriste en ɓe tawine leyɗe keddiɗe haɓo terrorisme ko wontun ko ana serti e ko Mali ko. So le ɗeɗo walde ɗeɗo leyɗe heeɓi haɓude guuɓe jihadin koɓɓe haala yirwere haala muɗum ana wawi haalede jonka.
Yogaɓe ana tewta fa hannden ɗe leyɗe tati kay leyɗe ɗe ittodira kerol tinno dokkodira juuɗe yalla ana haɓa terroriste yaku ittale leyɗe lefon sahel.
Sacrament tout haklaji wadu kabaron baga bebe ame Facebook et Twitter. Kawrutal ben simugul ben bawde ande kambe rewbe député en bangal kabaru cellal lende landina manyal altinerde bamako do denno landin do won plan international musisli mudu woni men nitinen rewbe e sukabe le anyamu bamate do inde mabbe denno e cultivede kawrutal gal latike sagu mabbe madame Haider Aissata Cissé goto be do ben rewbe député en wonko hani lalesa wallet info kedan Ali Cissé.
On ɗo hakkille plan Mali kaso gonga o ana hani yettede sanne e juuɗe mine rewɓelle parlementaire en ɓe. Debbo so sella ana hono leydi fuu sella nde balɗe ɗiɗɗe min ngaran min kaala haala planning ɗoni ko woɗɗodirta ɓeyngu. Rewɓelle ɓe ko heewi mumen fuu saatu ñawuji lende ana heɓa saabi ɓe andana ɗum. Ɓe keɓan cugal jooni lebbi ɗiɗi na lebbi tati kasen tam a tawan ɓe reedu kasen. Min ka miɗe min ɗo e hunde ko haala muɗum hani memede ele oɗo min garam jokkitaani imma daraji fa mi kompintinaɓe kabaru majjum ndu wona bamako ɗo tan dukoy fayle kiriduji ɗi mi kaltananɓe du komi nani do hen kañe ko plan Mali
avec plan Mali.
E rewɓe ɓe fa hannde mbiyan heddaki caggal fii bangal kawrata ɗiɗo ɓal sénat ɗum woni mbiyan rewontere humaninde dewral ɓiɓɓe leydi ndi ndenno keñiɗo ɓe gaɗi ñalloma e mbi tutodiral hakkillaji dow kabaru hettagol jaam hewɓe rewɓe hewɓe ardiɓe yogaɓe urɓe région ngaji ɗi nawtiki ngal ɗo kawrital mbiyan wadde noddango bangal dewral ɓiɓɓe leydi ndi sari sugo tawma tun wonko heɓani keɗɗo fositango Ali Cissé e sita sidiɓe.
Rewɓele gomɓe leydi Mali fuu ana weltani sanne fewde ñalande nde ɓe keƴƴana fa ɓe gaɗa jooɗa haala e do goleji mbawɗi latal sababu wartude jaam le leydi amen ndi noon holitiri wiide kanko madame Niangaté Gundo Kamisogo o laamiɗo fedde rewɓele gomɓe le kiriduji le leydi amen ndi.
Den e deƴƴere ana fuɗɗiro homo fuu fattade le galle e kuɓeje e leydi ndi fo e mangal muɗum. Rewɓe ko heewi jumra cuuɗi mumen nde ɓiɓɓe mumen mbarama le newolle ɗum fuu e torra mawɓe hannen ko saabi mbini yolbere bonne saabi hannde so dabiri an han fiyede honode joɗɗatɓe kaldata yiɓirte hakkude jalleyiɗi fuu mais fiyan dabiri honode rewɓen faminirte no ɗi golleji.
Rewɓele ɓe woni ardiɓe golleji fuu godanɗi jaam le leydi amen ndi fayi hunde ɗum watta soɓe itta hen koyɗe mabɓe noon holitiri wiide ministre kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fade to galleji le leydi amen ndi ɗoni madame Koulibaly Mariam Maiga omo narda rewɓele ɓe holita ko woni wimumen ko wawi latade sababu wartude jaam le leydi ndi.
Hunde fuu wawi hunjide torraji amen hannden sowala wallani Dieng e Dadjere heɓe ɗum wawa heɓde lawol torani lewɗe watta koyɗe muɗum ɗiɗi golleji jodda e kaldal miɗe tewtoreɓe fa hannen kabaru ɗum holliti yalla ana heeɓa nanguirede
sotawanoɓe
kawrtal ngal ka fu holliti wiide ko wawi yaltinde leydi amen di le tiɗɗala mo wolli muɗum ne ñalawma hannde o tan woni jooɗa haala hakkunde malinkoɓe fuu wartirde le mayri margal lobbal kae wattude rewɓele ɓe koyɗe muɗum en e de golleji fuu pawiɗi e jaam
jamare nokku jalakoroji namali mettama sanne ben wattu moɓe taki ben tew cukale irde men iraɗo ñande aljumare irtama asaware nde beeten lof ndenno ɗum laati sababu yimɓe lehoɓe waɗi noddama fewde lamukoɓe fiide dabare ndenagole mbiyen birleɗɗe ndenno yallane ɓeydoro faamu wonko mi heɓene kedno festango sita sidiɓe e alsisé
dabiri mawɗo ana hani feede yalla bañeɗe ana heeɓe no wodiri yimɓe waɗaɓe ɗi bonelaji le bañe ana han tonŋede ɗum ko holliti yimɓe yogaɓe ceggan o bonela waɗaɗo
irtude mayɓe so gonga allah o nafata fey hunde eɓe kani selde wadde ɗum min ka ko nadan kana koɓe leydi amen ndi tan woni ɓe janguina joppata hayba dirille ɗe ɓe lamdodira e mabɓe du hoɗum woni koɓe kasidine muɗum yalla ɓe keeɓa haybude fa gasa mayɓe ireteɓe tumɓe yimɓele gaɗoɓe oɗo golle bonɗo ana hani famde kañum en ndu wiide ñande wotere ɓe maayi kamɓe ɗum soɓe nangama eɓe kani naɓɓede yesso sariyaɓe cere hono
haaniñ fande ne faddade ɗi bonolaji hono moɗi kasinli bañe ɗen dabiɗ ana hani feede hono ɗe bañe hewirte no moƴƴiri lewi kanko Ousmane Keita Amir hakkiloɓe bañe ɗe wonɗe le den amdallalli commune 4 le guenni bamakoɗo
pour l'instant
wakkati jon o ka miɗe mbawi haybude bilinɗe ɗe so wona ɗum fade am ardade mi meeɗi hawrude hono muɗum min jaati woni kaltanɗo ɗum joppaɗo to fa hayba o ɗoni gardien o mi yeehi police sitoɗum mi haltoniɓe haala muɗum gendarme en ɓe ɗu martinama kumpa ɓe nangguino gardien o jaati wakkati ga caggal muɗum ɓe joppitimo soɓe ɓe paami wiide koyɗe makko
walaaj
o bonala waɗaɗo metti jamare ko heew muɗum ɓene hollittata fa hannden dabiri fiye yalla ɓe yimɓe ana heeɓa tonge fartade teddungon tew e dimako bani adama
millioji sappo e joyi sefa woni ɓen kaaki ɓen kalisi kaaki kokaɗo suudu dogotoro sisref famori dumbia waɗi ñande sappo e joyi septembre to segu toon waɗi ngal ɗo doka woni hoorejo cnt ndenno ɗiɗo kaaki ɗi e wi ardiɓe sisref lato sababu hujande hoore golle mabɓe e ɓuytude sanne naɓugol yimɓele e ley cuuɗi dogotoro goɗɗi fande le kabaruji ɗi to tumbu tun holta wiide men tiɗal taccugol lawol sawmbini tiɗallaji ñamduji ɗi ndenno litre essence wakkati joni o yo hakkude temeɗiɗi e deɓe sappo e deɓe ndenno e coggu nebbam ɗum yo hakkude temeɗe nayyi e temeɗe joyyi ndenno mbiyen wiide litre joyyi bidon ɗum koye ɗum woni nebbam yo temeɗe jeenayyi e ley nokkujuwaji sac charbon hande yo hakkude temeɗe mbiyen temeɗe uñere temeɗe jetti e uñaji ɗiɗi o banggal kilo sikoro kay fa hande yo temeɗe ɗiɗi kaɗo tiɗal eley yewtere meɗe hertande zoom sur meman haala hannde fay ɓoyata futtigol jandeji le leydi ndi ndenno caggal lebbi tati foftere kanko Adama Amadou Haydara wonko heɓene banggal muɗum keɗen foystango sita sidiɓe
sukaɓe ana yiɗi sanne watti vacance saraɓe ɗum nonan kan ɗon gaw ko hee meɓɓe ana heppa fanden o vacance timmude so timmugon vacance yettigen leydi wotoro tan jogaɓe fuɗɗo ton ana hiiso ñalaɗe heddiɗen watti fuu a nanan ɓoy kole galleɗi mami accu ɗu papou accu ɗu pati toñi miñmao pati memi ɗi kaagi bijou pati bonnu ɗu ɗi haala tan ko nante le ñolamalle galleji ɗi soni école adama fiini fuu a tawan saraɓen ana joɗiniri kabaruji ɗi badde meɓɓe warta kalnaɓe le galle ɓeɗe jooɗi ɓene sugili saabu kabaruji ko hollitete sukaɓe timmata feƴƴi ɗo e tawede fuu inniraɓeɗo ñallan e golleji mumen cewɗi le galleɗi ɗum saabi mbini ko hee meɓɓe hannden ana heppi ɗo école ɓamte ga ɗo e tawede fuu son école ɓamtama ko heewi saraɓe rewɓe haaɓan ɗo e tuɗi lekkoɗe jippoto yalla ɓe yaɓe sakkitio sukaɓe meɓɓe
sakiramo pamiɗo ɗokkaten kabaru jo amen beta ko mbiton tawa satu mtade yewtoreji sio tamani banggal application muɗum ɗum woni sio tamani ene tawe do play store ɗo saɗa yewtere meɗen magasine
jonte kese martama kumpa le leydi meɗen ndi ɗum ne ministére daraɗo habaru cellal le leydi meɗen ndi wi ana darda ɓiɓi leydi mumen fuu ndento e oɗo ñaw
jonte mawde nde hana yeɓede iɗum anditire e wulare calɗi na walla hoore na walla codduli oɗon mbawi dum tutude ƴiƴam oɗon mbawi matude wulare mawde kañum e puƴe e calɗi moɗon
oɗo ñaw ana wawi waltirede e ngature ɓowɗi oɗon mbawi du rentade oɗo ñaw no newiri
de nokkuje fuu do moto ton diyam
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
den teredu e arkillaji borne kaddule du kuboode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu a wi an diyam tunda hudo njuppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bay wujaade nebe meji e caldi modon e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeene
men yewtere meden malikura hande ana yowi du kabaru alhaali demokrasi leydi ndi djubi chabantata caggal ko dum do men no nyiba leydi ndi mo takama wiide hippugol laamu ngaji tati wada den no e do ben bangal yambere kabar demokrasi nyande 10 septembre woni ko imma daraji wadane men kanko fatmata ko djoyelane bedru famu alhaali demokrasi le mali wakkat juna yodu faba hejabe amen yogabe ke na fostango alcisse e sitati bi nyalle jam
Demokrasi walle leedi amen di ana heba duubi chapantati jom le nyaloma hande o malenkobe ka ko heewi mu en fu hakkilaji mudum en ana pecci bangal no margangal wurti leedi amen di
certains confond la démocratie et la
yogabe hande waawa sendude lam portal ke ko noddirte liberté d'expression do sabi hande so yoga ana hal halaji bondi do beme andede homa fu ana han famtuden hande hudun won lam portal do lam démocratie leedi mali fu ana fama dum démocratie leedi mali fama ka fessé
kanko docteur Brema Mamadou kone jangino do dore dunke andan do politique le leede amendi holiti wiide challal demokrasii hana fondere tam e landingol woteji tawede wonko heba hen fu
le niveau des instances
torraji mawdi wonko matte handen do di kabaruji en hani jodat handen milodin david hon han fiede yala di golleji an heba huntina hore sabi hunde fo waaw hadde di yurko yurka ko handen so wala ni jamaren famitne de kuteji mudum hala demokrasi waawa halade fey so wala jamaren fu dokkundira juude kawre dane worta
être pris en compte
kuleji kewdi wondi heba e lawol leede amen di duubi chapantati ko demokrasi naati dom nam holitiri wede Omar Jara o goto e le fedene be noddirta convention pour le Mali o jokkine hala do wede o mo mili kuleji dino wordini waran wayto leede amen di le mujjiki malinkobe hore
les gens n'ont pas pu profiter
jamar hebe sago mudum le o lam demokrasi bangal kebal ka e maral lobbal woti ngaji wadani tan holitita wede lam demokrasi wondi national du chamanda jabbede lam demokrasi fe goto lobbo mudum ñol man handen dabri ci fiadin ana wa huntunde demokrasi mali yarla yeso sami tiggi kulleji kewdi wala welto ñalana warana ko huntindal leedi yarla yeso leedi mali fu sago mudul
permettre l'épanouissement du peuple malien
le lam hakkunejo ana heba duubi tati jom leedi amendi waran warta ele wi demokrasi no yawirina kanko Hamidou Doumbia secrétaire politique le parti yelamatoka o milanay dum jom
l'environnement aujourd'hui il y a un peu la
ñol man handen parti politique heewi sami mudul fandi de kabaru maral sabi mar ko heem jaati hannen hasingina kasi en lamu demokrasi be yida kasi feyude yimbe parti politique ana jantere kabar lamu sa jeewi hannen fe halaji di mangal pade wonbe lamu halta hannen kay ko bibbe leenin halta du ana hollitida wi mali jamne demokrasi jabbi do
avec la démocratie
elewi kanko docteur Abdoulaye Sall lamu do fedde be noddirta cri 2002 ko wawi latal sababu hadde leede amende wartude elewi demokrasi jaati malinkobe haani tuugade do mudum fa nabira leedi ndi yeso nga o wi dum wawa wadede fe ciagal jooda hala hakkune malinkobe
so dialogue doit être à la fois interne
o bato hala do ana wa natade sabe waddude jian e dejere hakkune leydi fe damudun sabi o lamu neybo ana wa natade sabe huncunde leedin yarra yeso parti politique handen homa fu anti deroga mudun do kabaru lamu on luwa gon sursedan du ana wa huncunde demokrasi medon yarra yeso ko warta nyalade wanande sabi fe hore be pele société civile kan amiri en fina tawa fu holitama handen deroga mu en leedi mali gote mebbe fu ana andi ko hani wadde handen ni lamu de mudum be hore fina tawa wonko andini tarikiji meden be andi du kulle ko nafta en
andan be kabaruji bini de politique ko heewi ka fu holiti wiide demokrasi dun taw woni margal lobbal ngal leedi waawi tugaade do mudum ngabe bi demokrasi on wurtini kan han yewtede